ndio wakuchukue, pengine waniue. Ngependa wajue ndio wakuchukue, pengine nsikue.
When I saw you, I never waited to see better.